ababaka ba parliament ya Uganda bekitondo chebo ikwe bagogombode government ya Uganda lobota kola chimalamu kuzimba masomero ga ya gadde sikiti yebo ikwe nga kino kiretedde abayizi banje okuwanduka amasomero olw'abayizi abatendega ngenda empanvu okutuuka amasomero ag'omunyoto gye gali. Yombaka wa parliament ya Uganda nga akiikirira abantu ba kibuga kya Lugazi 7 Sserubola agamba nti mu nteekateeka ya gavumenti buli ggombola division wamu ne town council muteekeddwa okubeera mu ssomero erya gavumenti naye ekyewuunyisa okulaba ng'ebuyikwe ekolebwa amagombola gali 13 mulimu essomo lya gavumenti limu era soogwo mugombola y'ebuyikwe weewoka osanga essomero agasigadde empawo wali ssomero.
Njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti buyikwe district yonna gy'eva ne gy'ekoma erina essomo lya seed school limu lyokka erige sungu newankubadde nga tulina amagombolola 18 ngera polisi ya gavumenti egamba nti mu buli ggombolola mujja kubanga amasomero ga seed school. Buyikwe yonna emyaka gyonna erina essomero lya seed school erimu Lugazi municipality tetulina, Munjeru municipality temuli muno erimu, tulina limu lyokka mu Buyikwe South eriyitibwa Sugu olyajja kugamba ate akasekendwe. Ekituufu ojja kusanga Buyikwe South ng'eriyo Kalagala, ojja kusanga ng'eriyo Ngogwe, naye kitegeeza omwana wabanga ava Kigaya ng'ajja kusomera Ngogwe omuzadde alina okuteekamu emitwalo ebiri buli lunaku omwana w'omunaku wabanga agenda kusomera eyo. So okusomooza okw'amaanyi kwe tulina era gavumenti kwendera yagadde etunulemu ebitundu ebirala bwekola osanga ne ku bizinga bibuguma bikalangala tasaddeyo seed schools ekigaana seed schools okuba mu Buyikwe district abaana baffe ne batawaana n'okusoma